house and I'm here to
flat line.
Mama kala na rizoni ni wasizoni wana chikoni cha sizoni
Mama bwera ba matawa, ubatisia, notipwanyila mitima.
Mama kala na rizoni, ni wasizoni, wana chikondi cha sizoni.